Run the record. London, London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tambla. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, hey, dem kipika na.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni yaro inafanya nini kwa mbu. Bash na wekea minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyoko irudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga simpo stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu, zamanki hapa sidhani.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Niaje msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wachanchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie yenyeke.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.